King Kaka, Mr. Wazoo.
I don't want nobody, I don't want
nobody else but you.
I don't want nobody, I don't want basi kama nikupatwa, nimepatwa mimi.
True.
Sijiwezi na jikongo jatete, najikongo jatete. Kwako sija kurupuka, tena na kwa minyo. Na wakika kukubisha pete, usiruhuswa nicheke. Yeah. Jepo mingine nafanya kwa kuigiza, mapenzi ya kule. Unimisi unizoe, tukandane. Hata kuruka ruka nimesha maliza, mapungufu yangu unibebe. Uwe mwepesi kunisame, tusiachane. I don't want nobody else but you.
I don't want nobody else but you.
I don't want nobody.
Okay, King Kaka. Nimepata wife, nimepata good thing. Leta kidole ya pete, umepata new bling. Mapenzi na flow flow vile music. Itaniwasha sana ukigo missing. Safi, unataka diamonds au platinums au unataka gold au silver au unataka utulivu na sifa. Ouch, bado nikikuona mimi shiva. Through sickness, mama through health. Na kwa msoto mama siu help. Simu yangu ni yako, siwezi kosa kushika. Na kizedi kibotu naingia Costa Rica. Mola tulinde wasitukosanisha. Ukikosa hudi au utakosa tisha. Beba Louis, beba njumu J-Bag. Sikusumbui, labda usumbuliwe na jet lag. Ukinipenda leo, kesho mini payback. Na nakupa live live, sio mambo ya playback. Sasa watoto ngapi mama utabeba. Ongeza utamu za kibongo flavor. Trust issues. Tuko salama
sana.
Na tukikosa ma tutangangana
sana.
Tukikosa kabisa tutomba kwa mama
sana.
Ndiyo maana weni wa maana.
Japo mengine nafanya kwa kuigiza.
Just acting ma
mapenzi ya kole.
True.
Ulimisi unizoe, tukandane. Hata kuruka ruka nimesha maliza. Yangu unibebe. Uwe mwepesi kunisame, tusiachane. I don't want nobody else but you. I don't want nobody.
Hey, nobody else but you.
I don't want nobody.
Hey,
I don't want nobody else but you.
We're destined together, mommy. Hakuna mwingine anataka.